All right.
This one I love some.
My love profession. Nagenea tesha.
Samata yehunda.
My God.
Sukute yehunda.
My God.
See you soon, Ambona.
My God.
Kichangwa masundula.
Listen. Baby, kuru wabja wimbuna. Let me say. Baby, wabja wimbuna. Yeah, yeah, me.
Kuru ngari na saba.
My God.
Mbjali rubuli sana buchula.
All right.
Warwanyi nambara nyeshi no mregeto. Wenye twara nezo mbye lukore moto. Ni wataka chero ni watano moto.
Kuletona nyemuna mimoto.
Mugire kumukunda bimenye. Kukundu tabezi vila gula. Kandi ya bezi vila ryuha. Nanje na mifuzo bimenye vijuhi. Nitumbula kumye miya bari jackpot. Jackpot. Jimiri ure momo jini never doubt it. Doubt it. Nitumbula
Shira.